Izowanyathela mavaka ngizowanyathela.
Fresh.
Owanyathela mavaka ngizowaxhoba. Yengizowanyathela. Yengizoninyathela
wena.
Oninyathela.
Izowanyathela.
Oniqhoba wena. Ninyathela mama, yena ngizonixoka nozimfuna. Mina ngizoninyathela, mina ngizoninyathela nonke. Yeah, ngishokini nonke
mina mama, ngizowanyathela.
Bathi akwebo bonke babo. Letano yetu ongakafa ake ningethelo yetu mama pamlo
ongakafa
hey matata nginsizwa matata nginsizwa we mama umale nemkhomaze
vumzwa
umale nemkhomaze
Oh,
my God,
Wash!
Oh, my God!
Oh, my God!
Oh, my God!